And Beats Generation.
Sweet melody. It's just in a Zoluwa Jose.
Apa ni kwete. Manages guitars on Amimona. Tread out with Tony.
DJ Zengaman.
Akaka buffa kaleme sa mamile kanika tule. Wenga kwenze kwa sampo mami ninga gule. They say yo bali tafawele kabani bule. Kofuna kunipo kakali kuti nikabule. Wina nitu makwete yenda kakagule. Nibwela na tumbale ni saname ni ulule. You make my heart beat jumpa jumpa munga chule. With you by my side dawe kwena teti njule. Wow, now, smile. The way lifeline na fuck up a speed down. Yewe ni patali munga kuma river now. Girl you got my heart brains nondo na maliva now. Said I'm feeling you ngati ya bazila patoto. Engine no puma satu kope na foto. Sufunika tumbali nizaleta tumpoto. Boss lady na kateka una kuila tumpoto. Anshi.
Uyu mutima wanga baby. Wanapangila chewe iwe nobody else. Nobody else. Ichichi kondi chamene lili nacho. Sininga pase we nangu. Nobody else. Nobody else.
I wanna make you the mother of my kids.
Munga rap batilila. Ine nile fresh kaili daily katilila. Zini za kasia, nina katilila. Benzo kamba visa silaona wango lila. Nikokosa bafunza unawosha pokatenga. Ndawa nikamosi kantemba. Nimwela pabondi kanipangila jantemba. Olo nili bro kaka keve kanitembai. She's my Kim, Beyonce, Nicki and Kati. Oki haka keve kalibati. Jafti kaka niita na poati dati. Na ine tuchawa nipweza muati mami. Sweet if I love ya tu baby ili yami. Queen akakonda she's loved by my mommy. Pasala ni kupanga kwa queen granny. Ex na muza singa pwelele wendani.
Uyu mutima wanga baby. Wanapangila chewe iwe nobody else. Nobody else. Ichichi kondi chamene lili nacho. Sininga pase we nangu. Nobody else. Nobody else.
I wanna make you the mother of my kids.
Uyu mutima wanga baby. Wanapangila chewe iwe nobody else. Nobody else. Ichichi kondi chamene lili nacho. Sininga pase we nangu. Nobody else. Nobody else.
I wanna make you the mother of my kids.
Dina Mimona, Fanwell, Nasilele, Osmek, Daribug, Ela Dude, Flo Matapok.